silence, you know, could chat. Jah bless, no man curse. I'm the miracle from the church. Baropa muli mu fighting. Aliyema benga kati mfuna. VIP kati mfuna. Aliyema benga mbuzo mfuna. VIP chimanyo mfuna. Aliyema benga mbuzo mfuna. VIP kati mfuna. Aliyema benga mbuzo mfuna. VIP chimanyo mfuna. Mumpe kusete kubibulu. Bala mumpulila. Oluzungu lwa nabiyo. Bito chiwulida Nyina kabuzo kono tale Mina minote wa muwulida Yenze simoki aidikala Elinya toli wulida DJ volumo la picha wo It's another loco hiti songo Kalina jamu dongo Awoga nyifu mikafoko Ukuluku talinganga mkoka Baby mkwate tatomela Embelenge baje na kuziyua Unyede shisha Obama sinika Aliyema benga kacho mfuna VIP kacho mfuna Aliyema benga mbuzo mfuna VIP chimanyo mfuna Aliyema benga mbuzo mfuna VIP kacho mfuna Aliyema benga mbuzo mfuna VIP chimanyo mfuna Free like a boy from Kampala Batu banga music manager Toli na diki ningo sigalila Dola mukashi Belengono, piki bossy Bambo in a rush Dunia fanya kazi kana kabata Like hands of course Baby don't cry, I come on time Okukaza katege da show your smile Katio mfuna Aliyema benga katio mfuna